yande joni witani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde kori jam woni moɗon hande sembe habaruji meɗen no daara hono fawarjo yewtere nde policier ɓe agadese waɗi e hokkoɓe habaruji do filla golleji koɓe gaɗi le ñalaɗe e ndam no tawa tewtol bak ko pirto ɓalli doggudaraji kañum e fane diwgol e diwgol kandu fuɗɗama e leydi Niger fu no foti fa hannde yewtere men pinnol hannde no daara har filla ko dartu nokkurta albacca resete to e ndam madawa no golɗe gonno jaara tarnan fude ahmed yarin ton jahangal on nanan ɗum seeɗa kori janñalli e moɗon suman amadou jangganta habaruji e fulfulde studio kala ngu noni fawara joni du hono docteur joɗino docteur mawɗo asusu kiɗɗo mbiyeter reki germa koyi neɗɗo laatiɗo hono o noddama hannde subako to wiyete PJ policiré ɗo enen ñemey ɗo dukonnan ɓe ƴantina kemo dow haalaji kewɗi sanne ɓe jewtidi e makko ɓe ƴantina kemo ƴantina kemo kano woni kanko yo rakki jarma ko enda ni en paama e dow ɗumen woni koɓe ƴantinimo sanne sanne o ittama ɗo nokku makko enda illu tati lewru mai ko ƴaɓɓi ɗum endan goɗɗo watta nokkure makko nenene kadi konna ni hono ɗum du no daara filla hono ko moƴƴinta nokkure nde enda e ƴewde faama ko wonto enda yerno ministre kawjiɗo filla arsu ko leydi Niger Hassouma Saoudou haalir ele ñalaɗe ɗen ɗo noni fa wara jondu kona ni hono yerno mbirmi on policier ɓe agadese kamɓe ɗo ɓe gaɗi hono jooɗa kaali hakkude mabɓe hokkoɓe habaruji gam batte ɓe andina ɗum en ɗume ɗum ɓe golli alal ngal ena jeegon kañum e altinere jeɗɗi lewru mai duuɓi nanɗe sappo e jeetati saabu ɓe nangi himɓeje tawdaɓe e kaɓorɗe malfaji ɓe teti malfaji ɗi e jaɓe ɗen enda ɗum waddi ko hannde atalato ɓe mbi ɓe gaɗan jooɗa kaali gam batte ɓe andina himɓe noyi ɗum yaari ɗume ɗum woni ko waɗi nder majjum sei wiya kettino nanon docteur kawjiɗo filla ko darta policier ɗiɗaɓo muɗum agadese hono fawarjo mbiteɗo commissaire Ali Saloum ko haalni bande min Moussa Mamma.
La première saisie a été faite le dimanche.
Alal jeegon lewru men du ton nokkure wiyetene ko reset do lawol dirku to loroji wonde leydi Libye nata leydi meden darnete gam andude ko tawa der majji ton der ko reset onon dun nangi malfagon e jabe woronjagon tawade der sudum malfaka heba kana der basubi leydi Yasingon jabe den du der basubi leydi Niger altina odu dun nangi ton do boggol police be lawol dirku kaborde sappo irigon e jabe woygu e tatigon ciudade der unité central mo ordinateur e telbijongom ɓi leydi Yasingon du nangida kaɓorɗe sappo ɗe e jaɓe ɗe miɗen giɗi ɗum himɓe paama ko gam renude himɓe leydi e are en waɗi policiɓe ɓe tawa nder cakantaraje ɗe
sécurisation des personnes et de leur bien
nonni fande mbiteɗo Sadat Ilia ɗammallam e fande Yahaya Badamasi ɓe ɗiɗo fuu wonana hono jingonoɓe no enna ɓiɓɓe leydi ɓe leydi Zender kamɓe ɓe nangama le ñalaɗe ɗenɗa jonno ɓe jarama goto yarama Kasuma Tamai oto ɗo yarama Kasuma Gariya jonno haalama wiyama jaaru mabɓe nokkuɗe endan wala fu gongako wala e dow lawol ɗum waddi ko fande min jewtidi e mbiyeteɗo Amadou Dankori laatiɗo goto e mabɓe noon kañum du kondan to ene Zender nani ko a haal dow filla majjum Moustapha Mamma Sani woni ko landim bandimi
hono no ardiɗo garol kas on haaliri ɗum nder kaye gon ɓe goni iɓe binda kaye odu o jaɓi he mabɓe min tefino heɓude kaye o gam andude ko winda nder makko amma wakkati min nodduno kawjiɗo garol kas o wi'imin ko nder jahangal kan tawa min ƴami de o warti o nodditamin amma o waɗay ɗum gaɗa mum noon min nani ko saroɓe nangaɗo on no mbi'a o adama Zender o yara Matamai gaɗa mum o yarama Gariya nde ni gan to himɓe garu gi'amo waɗi o yara ton to ɓe paama ko ɗum fuu haɗata himɓe gar tuntowomum warde tuntademo
c'est là qui fait peur du coup à bien aux autorités pénitentiaires et judiciaires.
nonni fane loctoroje gonɗe dow inɗe koye mum ko wona ko gomnati kewɗo woni ko omba ele ñalaɗeɗe endan no wodi loctoro wiyetede awarke no tawa to endal le commune urbaine mo Zender noni fahande loctoro wonde no wiye Bornou no tawa to endal le wuuro Difa e fahande nokku to himɓe rewɓe rimoto wiyete Kawar kandu tawa kana commune urbaine mo Zender nokkuɗe endan fu wiyama hono ardi majje hono himɓe no laatiɓe golla gomnati noon ɗum du konna wala e lawse jowno wonder golla gomnati ndenene ka ya waɗa loctoro jarode wonde yoɓen tende caggal muɗum dukonna fa wara joni ɗum waddi ɓe mbi nenene kay dukonna hanko fa hande ministére ne enɗan wi tawi nokkuɗe enɗa ombe caggal mum dukonna no wodi dulloctrode latinde hono kankay safareji leydi chine kañum nokkurto safareji leydi chine joƴƴinte kandu maɓɓam to enɗan maradi ka non woni kañum kay hono wona ɓi leydi niger jaati won hoore mum ɓi leydi cameroun kam woni e hoore nokkure nden ka non won ɓe mbi neɗɗo on ɗo wala ɗereji ko hokkuto ɗum ardo loctorode ɗum woni jande mum yettaki ɗon ɗum wonno ko faaro joni andinorde ena ɓeyditi e dow ka ɗo haala noonni fawari joni du konda an haɗa filla ko darto luumoɓe wonnoɓe nder luumo leyi kiigo ngo enɗan wulgo ngon hono egguɓe hooti jamaje noonni ɓenɗon ni joni o hono hooreɓe galluɗe ñeme heɓaniɓe nokkure won toɓe joɗoy toɓe gaɗa luumo heeso ɗum du konda kam woni hono fawari joni bolagal ngal lazare nokku to ñawɓe naballaji daɓoji joƴƴine tono seni raaɓo ngu heewi sanne ɗum waddi ko fawari joni hande nde min muyi min paama hono toy wonto ɗum tawa mbiyeteɗo fa hande saydou mumuni kam wonno hono neɗɗo kaalado inde luumoɓe joɗinoɓe jamani ɓenɗe ɗo enna gallu ñemey gongu mahamad ɗan tani noddimo e téléphone o andiniri honni e ndam
ɓe mbi nde ni ɓe kantini moƴƴino luumo ngo fuu ɓe noddanmin haalaji ɗi min pamde dow mum ɗin noonni nden min gadda narral nomin gatta komin koota luumo amin heesoɗo to kokkuwol lazare ɗon ɓe goni iɓe pondita woɗi du ndeni ndiyam hiite ma laawol wala nder nokkure ɗin ɗon fuu no tawa nder kulle ɗe kaalumi ɗe ɓe gaɗa laawol kolta johol to luumo ngol ɓe ñiɓa comme séria ɓe gaɗa du seereji kamɓe ndiyam e hiite to nimɓe gaɗata gurda mu'en luumo ngo wala ɗum witake luumo hooreɓe ɓen kaali e wiide no gaɗan ɗum amma fedde hawjinde golleji nde nde kanti min jahan min ƴeewa mo hen noon fuu haala ko yii nder nokkure nde ɗum min domi
hande jeetati lewru ma ñalade noon nde duniyaru dow filla ko darto hono faabotoɓe daaro faabede ɓe duniya ɗum wona koyte croix rouge ɗum endan ndenene kay hande nde ñalade nde du ɓe gaɗi batumu nde keerol duniyaru fuu kanon woni enen du en keeɓi ƴantinade honnoy wonno ɗum woni ɗum yaar saɓɓe kaali dow filla ɓe mbi kamɓe koɓe kooƴi tugade dow mum hitani hikka kam woni ɓe tawi nokku fuu tawi ɓe golani neɗɗo futu le leydi ɓe niger ɗo du konda yerno hoorejo croiruji o haaldude o wi nokku fuu ala to hande himɓe maɓɓe gala fa e nokkuji laatiɗe no satte har filla rafi ndenagu le région mo difa se en wiyani jokka kettinon nano gam batte faabade himɓe tawaɓe to enɗa ɗum woni egguɓe e nokkuji muɗum en kañum e fereɓe nigéria allah e konuji ɗin enɗa se en wiya kettinon nano ali bonjere latiɗo kañum woni hoorejo croix rouge mo leydi niger
le mouvement croix rouge
fedde croix rouge de no tawa difa hande gam wallirde feroɓe gari joɗi ton waɗan himɓe ujunaji keme ɗiɗo yowoyɓe nigéria e cakantaraje difa ɓe fedde de woni no yeddana ko ñaame he aregum miɗen gaɗana ɓe ñagueje miɗen ƴewtino cellal ɓalli maɓɓe saɗornan ɗamin tawda ni woni janguinoɓe keƴoraymi gam sukaɓe gom françire janguinirte woɓɓe du anglaire rafi janguinol maɓɓe goldu ni woni no suulami mosala momin keeɓi ni woni ɓe fuu ɓe janguine nder françire no ɓuuri ɓe joɗoɓe janggay miɗen kolla himɓe du komin gollata nokkuje gon
c'est que nous faisons dans les zones de conflit
non wontiri fawar joni du to enɗan maradi ministére kawjiɗo filla ko darto hono fa hannde golloɓe sarusi kañum du konɗan waɗi hono jahangal e dow filla ko darto hono fa hannde wadde battu to enɗan maradi madame kafara kiyatu christelle jacou o waɗi ndenne jiida hakkude makko e hooreɓe sarusui taɓe to enɗan ɗum du dow filla andinde himɓe firdugol koye himɓe tindi yaade e sigilaji gonɗen waɗi e dow filla ko darto liɓore nde photo tawte nder muɗum laatiɓe du konɗan golloɓe sarusi ɓe gomnati ka e wonko waɗen te ɗum waddi ko fawari joni du konɗan ni hono gollal ngal du no wodi nafa ko waddata sanne semi kettinon nano mbiyeteɗo hono fa hande hono abani abdourazak laatiɗo goto e gonɗole jahalɗe enna ko hande mouhamed mamma e dow kaɗo filla
le recensement c'est de la technique
limore nde fotodi jomum woni hemun campagne gommin koƴata min gollide emun hawtade e gouverneur o e ministére hawjinde filla golloɓe e hoorejo sarusi muɗum keso gaddaɗo ley nokkurem golle maɓɓe wonana limude himɓe no haniri gam himɓe no ittete limoɓe golloɓe kamɓe sarusiji joƴƴinaɗi kawjoytoɗi filla limore ɓe ndeni golloɓe ɓen limama ɗum watta ko gomnanti fama dimma golloɓe mum woduɓe lamba golle ɓe wonɓe no ligoɓe fuu heɓa gomnanti anda noye jobdi maɓɓe foti ɗiɗoɓel ngel golloɓe ɓen ɓuuri heɓde nafakka kam gam no pamra e gollal mum heɓa gomnanti hawjoro golloɓe mum no woɗirino
les ressources humaines
namontere hande en jeetati lewru meendu en dani wonno ko bak tewtol mun har fila ko darto pirto balli e jernagol kanyun e doggudada e ko nandi mudum fuddama do en dani nyame e kero leydi Niger du konnam fu hon himbe jeewobe dun don ni tewtol gol en dani tawabe no jodi to ete lycée Sakorombe kambe woni jiri na mo gallure nyame dawama ko watta himbe ujune kam jeego chapan tato e tato ka en han taw ye filo weke fa kemna en jeno ka fu jehi filo gol en da subaka hande bandimin Nafisa Adamu Sirfo kandu yeyto enda o yewde biteɗo Muttari Bala horejo nokkur ƴeew nayɓo ngol enda nani ko haalani mum
delle 409 93% son venus
nder kam e jeenayi do hembre capanɗe jeenayi e tati on fuu wari waɗi tewteri ko bac sportive ɗum ñalande fuudu min gaɗan kulle cigilaaɗe ɗe min gaɗi doggudu ko daɗondirol pittol towdam e jundam e paɗɗol ɓooɗe ko jamdi ɗum on ji'i du illu yamde sappo waɗoɓe tewteru ɓen fuu dilli e haala ka kalten ka miɗo wondi e ƴeewoɓe ko tewteru ɗum woɓɓe maɓɓe fa kantidi golle mu'en ko kikam ɗereji ɗin allah du yettama min keɓay fuu saɗorma nder tewteru bac sportive ɗum ɓe garay ɓen sappo e tati lewru min ittaniɓe ñalande ɗe ɓe garta ɓe gaɗa tewteru maɓɓe deyi ɓe jamɗa ɓen kay wola fuu ko gatta amma gara ƴeewa sako majjere waɗay gan to sarusi kawjiɗo filla tewteru on ndegon iɓe majja ɓe garay min pondita
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kala ngu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger
fala yewtere meɗen pinɗon hannde studio kala ngu yerno kalonmi on ni yartana en to endan ni to ete Madawa région mo Tawa nokku to itta gam batte joƴƴingol naadu konɗan ni hono ndesa albacceɗe annduɗen ɗe enda ɗum du konɗan ni hono gam batte hono fa hannde wallude himɓe har filla resugol ngol ɗum du waɗama illu hitande duɓinaɗiɗi e joyyi dow ballaga ADF kañum woni ko waltiɓe himɓe leydi amérique noon enda waɗi ñewdi nokkure nde enda fa ɗon suuro eɗen suuri ɗon enda eɗum wallita himɓe du konɗan nafo e majjum kanon woni hono saɗormaji fuɗɗi e majjum sanne sanne ndendene kay sei mbiya kettinon nanon faware jondu konɗa mbiyeteɗo Ali Duka latto kawoni ho rejo hono faware jon fedde hawjinde himɓe laatiɓe waɗoɓe albacce nder département mo Madawa kanko ɗum woni ko hawji faware joni ni gollal ngal endan ko tarnano fuday Ahmed Landimo o noti
La vocation de ce comptoir, c'est la commercialisation.
Dalila cingol nokkure de ni woni lumade albacce de metede der leydi meden. Miden godi hoobe codo wagal to remobe maggal gadda do to amin. De ni gal rindama der nokkuje togal hawrete no wodi laabi tokketeedi. Ogal wurtine yasin leydi meden gal sonnoyi. Misali no wodi dereji kolloji dimma maggal togal juuda. Butoji maggal foti rinda do lore e itte gom e dingal gal yobante. Dereji di ni minister kawjido deme, minister kawjido filla maku ministère kawjido filla redu leydi e ministère kawjido laabi kawrul jawdi leydi ka en tabbintin dereji e codoogo mo wari sey o halda e dillaniɓe maggal nden ɓe adodira ɓe jaaha to remoɓe gal ɓe kalda ɓe pota ɓe taƴa ceede maggal to ɓe poti nden ɓe adodira ɓe jaaha nder nokkuje togal hawrete o yoɓa ceede ɗen seygal rinde remoɓe gal ɓen hana ka en tan mbiyata ni woni ceede maggal nder lumako albacce ɗe ni miɗen keɓa saɗormaji wakkati warde wakkati gan ndegon codoɓe gal ɓen e codigal garta to amin gat ɗereji ɗiɓi umi gaɗeteɗi ndeɓe dindi ɓe dillan tan non no woodi molotoɓe jamma dilla no woodi du tokkiroɓe laawol feere gom dilla no woodi ɓeɗe cooɗi albacce ɗe to amin jahatana nokkugom joɓowa itte ɗe ɓe joɓataɗe to amin gam heɓude mo sola saɗormaji ɗi ni dande de gattanmi ni woni ardiɓe leydi ballirami ko e waroɓe sooda ɓe pirte gam tawte no waɗi fuu ɓe kettinante albacce ɗe du ni goni sembe lumaku cakantaraji amin ɗe ɗuɗal albacce leydi meɗen fuu ɗo nder leydi Tawa remete ɗuɗal ko rema ɗum fuudu to amin tawa
région de Tawa et nous avons plus de 60% de la production de la région de Tawa ici
e do ɗum won ko habaruji mee fulfulde tili seni elen jon kammo e leydi hewtine en jaango toon to habaruji fulfulde e wakkati goto enda mi accidata asumana china wanno habaruji hawsankore bandiraɓe amin horiɓe du gaddo an habaruji e ɗemle koriɗe studio kala ngu ko gon on nan do radio moɗon no kuftata ɗum nder leydi Niger sei mbi assalamu aleykum mbalen to jam waali
kettin
ɗume sigilaji studio kalangu kadi to tawa ɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum.